Yeah, yeah. Hancho. Hancho once again. Yes, some gold.
Fuego. Jackie. Yeah, yeah.
That's music.
Leo ni shughuli, hivyo sina budi kurudisha marapa walofeki itikadi. Rice kwa serikali, wano rap vigudi ni mood. Kwa hivyo kunisikiza inabidi.
My boys udada mwingi, they need to change a jinja. Tazama mashauze mingi, paka boys watakwa pan. Najua utaleta missing, wazo ni mwisho taipen. Fuck out of my face, support ika vipi kuenda.
Hancho big nation, tuna walk kwa my vision. One man army mwenye gangs online. TV na radio ni kimuziki, sina ramani. Nilitosa haso zile soleo since zamani.
Tell them I'm back nigga na hindi mazishi. Flowers kwa kaburi nimeleta zika rubbish. Name your price na ibai bila ushawish. Hatulingani kwa viwango kuna ubishi.
Wanna shake hands and share your links. Fuck off, don't know mlieka wapi your hands. When I started my career, what ninyi mlibana access. Bisha gani toss kwa zile haso nilimezi. I be slay shit kama nonsense. Rappers wako work na ma fan page. Wanna break rule bila license. Trapper too funny na ma vibe gauge. Rapper wenge last born kwa game. I wanna nick, wanna sound the same. Kelele mingi nigga they after fame. I wanna future wako rada na ma damn.
Hustler, hustler, or a straight forward.
Kufanya major moves ambazo hanku jaribu. Work, work, mtabaki mneya around sababu mziki yenyu hata testi mliharibu. Meno legendary weapons, even mkichoma photo. Tuna trained mna hiti hata bila sababu. Gangster, gangster, fuck that and nonsense. Fanye natakumasho tuwashikishangi adabu. Mnajisikiza wenyewe, sisi mwarub fanbezi mmechiliki nyonge. Kwani gani hadi mchelewe, sasa na drop tap na mobu ipiza genge. Mnajichukiza mwelewe, hii ni talenti fani amwezi kukili kisenge. Tuliza ili upewe, hii ni talenti amwezi kili kinyonge. Mbali nimetoka kwa dobe tusha rekodi, album mingi kwa ghetto uwezi fika idadi. Nimesha fanya kila aina uliza akina suit. Tusha panda masho ya bure na bado tumerudi. Watoto mna give up mapema kabla ya hustle. Medina ifanya kwa spirit wala kuvuna kwa just. Tulianza rap yo kipindi before minemwa kuwe masho. Kuenda takufata beng lazima ujue na kotu nako.